Exclusive from hotvibes.cr.
The flavor of Afro Hindu music.
Ufuku na msana pray and fasting. You upenga ngaka hawami, but that's what I'm asking. Vya madabo deti, no such thinging. Una handi kachukuma kwa sali la action. Wakuya na kuhana vionda, momongwa kutoka yobe washinda kukonda. Kwa takulivoko maiwomba, abavana sali la manoka anakonda. Wakulifana na yobe bakulaba, mote ni bati mwishi bakukela milaba. Bikigonguna kusakwira noti aba, my hot boy is just for you. Chisambo chobe chiki kona chingu tuwala. Cause you just good hearted kumutukala. Supplement chikova yokala. We chukulia nukila vya kuringa na kuala. Muka muona hiwangocho. Wakuringa kutala we kalangena aliocho. Yowe kuvanga we sweet unakoto. Mwishiva kumwishula kawa age koma todo. Ababika wasale wanyamulila. Bakuringa nge wa huila mukiko na ila. Uloteo bebo wa mchima wa ulu. Numbangu na kutenuka wa kuhula kambu ulu.
Chikuwa ndamina kuyatamba yanu unamwaka.
Mama,
Anton Tap,
Gonde Kakalilo,
DJ Afuji,
DJ Paul.